oron kedo RFI fulfulde yamde jididi silmaji chapantati woni Bamako woni to separé to mopti hakkundere Mali kon waktu yori to Abidjan l'amour de Côte d'Ivoire.
Ahmadou Barouba
teddube heribe RFI fulfulde bismillah moné kabaruji di tobbe mawde kabaruji mené wodo aljuma labdo labado Côte d'Ivoire ko tijano ko milano wadi hanki horejo leydi ndi Alassane Ouattara e be dido adinobe e lamu Henri Konambeji e Laurent Gbagbo be jidi hanki to galle lamro leydi ndi dum non ko gam beedude nanondiral kaldal kawral hakkunde bibi leydi ndi batuji wadi ni koko jokkata e der leydi ndi ko ni andidiri horejo Côte d'Ivoire may ngartu hen Mali tiagal lural kongudi hakkunde Côte d'Ivoire e Mali ko yowiti e be konun kobe chapande nayo e jenayo nangabe to Bamako horebe lamu fadde o Mali yetti pelital darnude golle konun kobe e policibe ndu saldu dental adunaru indirtendu minisma ngal pelital ko gila hanki yetta hande batu ana jogori wadde hakkunde ardibe Mali e ardibe minisma Niger jagordo halfinado jokkondiral Fransi e leedele godde o wiyete ko Catherine Colonna no fada hande aljuma to Niger wondude e nando makko Sebastian Lokornu jagordo kalfinado konu e tobbe jogorde yewtidede e gol dawol mabbe aronol jokkondiral Fransi e Niger e fannu denago hare kuliyan kobe wondude e balla ko yowiti e bamtare e der leydi Niger teddube hande ko aljuma sappo e joyi lewru jeredi wuro hitande ujunnaaji didi e nogas e didi Bismillah mon e kabaruji di puddorto den koto Côte d'Ivoire ko tumondiral fadanongal no fiwi der leydi ndi Côte d'Ivoire tiagal duubi sappo e didi ko be wayri yidude horejo leydi ndi Alassane Ouattara e be dido adinobe mo e lamu Henri Konambeji e Laurent Gbagbo yidi hankito galle lamro leydi ndi dum non ko gam beydude nanondiral kaldal kawral hakkunde bibi leydi ndi kettoden Abdulaziz Diallo
ko e hitande ujune didi e sappo ko adi lawol aranol subo lando leydi ndin woni ko be hore be dawro tato leydi Côte d'Ivoire wayri yiti dude e gol lawol do Alassane Ouattara yewtidi e Henri Konambeji e Laurent Gbagbo ko buri jamdi wotiri e feccho baybe gayni ko tosoko mabbe on e duubi Laurent Gbagbo woni ko be halfinno humpitugol jama on ko be fottani kon
la rencontre de ce jour a été une rencontre
ngal tumbondiral do hande ko fi hitidugol humpondira yettida pehe e hore labotiral e dendangal tobbe hittude leydi ndi ardido leydi ndi e adibe mo ben dido bangini faale mabbe yo tawgal tumbondiral arana do wonay sabu nyippugol berde ka bangi dawro e der leydi Côte
d'Ivoire
ardido leydi ndi fewndo do Alassane Ouattara bangini weltare mudum o jarni be yadido ko be ni ko e nota gol noddandu makko o wi'i wano ngal tumbondiral fillitete
chaque fois que mes prédécesseurs
tuma kala be adi belan hettani fi ngal di sondiral mi noddebe fi yome waawu yewtudude men jettoda pehe dun no mo jani leendi
ce sera une très bonne chose pour la nation
yiti dugol be tato no tawa e pehe jettanode e ngal tumbondiral dawro wadu nongal ka fuddode hitande den Abdoulaye Aziz Diallo Abidjan RFI
Tomali horebe leydi ndi be darni golle konun kobe e policebe ndu saldu dental adunaru innetendu minisma ngal pelital ko gila hanki yetta ko non andiniri e der cimtul ngulamu kettoden Umuba
o jagoral halfinangal huwondira Bamako e leyde janane woni ko fenyini ngal pelital e der cimtol dum ko fi dartingol lontondira golleji konun kobe dental adunaru woni minisma Nder ngol cimtol fahinno bangini do yo jonde wadede hakkunde mabbe e minusma tawale nyalande fi jukkondira e ko fati e luntundira be konun kobe subaka tawo e biol Bamako ko nder nde jonde mabbe be andi noita ko honno ngal huwondira mabbe yarata be yesobe holli ko angal kisal leydi ndi woni dalilu addede be konun kobe ujune sappo e didi e temedde didi e chapande jeego e polisibe ujunere e temedde jeedidi e sappo e jeetati addabe mali iwrube e nder leyde telen chapande joyi gal pellital yettama e bawo balde joyi gila be konun kobe Abidjan e chapande nayo e jeenayo fawede juude mali no tumiribe mercenaire yagal E hille Côte d'Ivoire kan no holli be ko wonu nobe wallitaade no deejere artira e Bamako
No gasa horebe mali woni yidde mabbe ko hoytinde e webnude golle minisma dum sabi be mbadan wala mbiyen gasa be mbada batu hakkunde mabbe e ardibe minisma e der mali Totogo konu leydi ndi andini ebe humondiri e maide sukabe jeedido rewo leydi ndi e jamma set no weta aletta ko e fellande sara wuro no wiye magba e der prefecture moton sara kerol burkina faso be may e wiide timtol hore joeta major jangangole television leydi ndi hanki be sukabe ko wofabe nambien ko sikkanobe ko kuliyankobe ko dum sabi konu kobe be pellibe Senegal do saldo Amnesty International Senegal namdima yo goski François Makabou yewe ko sabi mayde makko tefero tefore udite hen François Makabou mayi koto sudu safrondo o ko nanganodo tiagal sepoji hadanodi di lundibe lamu waduno nyene sappo jeedi lewru jegom buru yawtunu e wiide de fedde de wona lamu ardibe be kadi kadi docteur besngu makko yottade mo pap mamadou sek nanganodo goddo ko fewti e odal hali ko ko bocciti kaso e wiide ardibe kasoji huccundirbe e jandiyankobe hanki Pento Niger jagordo Fransi halfinado jokkondiral e leydele godde Catherine Colonna no fada hande aljuma to Niger wondude e nando makko Sebastian Lokornu jagordo halfinado kunu e tobbe jogorde yewtide de gol dawol mabbe aranol jokkondiral Fransi e Niger wondude e fandu denagu hare kuliyankobe wondude e balla ko yewti e bamtare Aminata Diofo nultondirado men Imrade Nyame wadani en jantori
Agorbe ido ummi der leydi France e gar der leydi Niger kambe goni Catherine Colonna jagordo kalfinaado fiyankuji leydi e Sebastien Lecorni jagordo kalfinaado kono jagordo ben ko e gari horejo leydi Niger Bazoum Mohamed Kamfo Tibe e Alkasum Indatu e Hasumi Masoudou ido jagordo ben e jaran jahangal to e yewoyta sudu cellal ko France wonno walla e PAM e FAO e Fed des Nations Unies e UNICEF ko accete durwida e rafi nyamdu ko waroita der o leydi kadenni e kalandon e gatta e durwida e kuliyan kakuku e kade e gadda denagu der leydi Niger dun no halla kan Faransi no narra e leydi Niger e miccitandeni o jahangal ko e gadi wa inon gada jahangal ko zashura pulu chirisula wadi gille jeego lewru lasu e jeedi e lasu e jeenay bittido konko woni kalfinaado koingor e jaagordo europe e fiyon kuji leydi ko hakkilto e jaaki yesu e leydi francophonie Amine Diofo Nyame RFI
To Niger chapande nayo e nayo danotonobe danule de dewani lawol jeyabe e Afrique bangi hirnange nogas en jenayo ko worbe sappo dido ko rewbe wondude e sukabe rewbe taton kambe be fabama yontere yawtunede nyane jeegom e lewru ndu gonden e der leydi ndi dum non ko yahannobe e maji Libi Alkamisa hanki Mamadi Doumbouya horejo lamu faddew Guiné dolunodo jagorbe makko be o imminibe kambe fof yagol labbina sare konakri lamore guiné sabude balde yawtude sare de ndarato noko mamadou jongasiba
Alkamisa kala jagorbe guiné ben no wowi tumbondirde wada koko wiete conseil des ministres kono hanki du lata noki be fo mabbe senditano be naba e gallure kala fi labbingol cerna liw jallo ino holli weltora ko be jagorbe gollinakon
men andi ko gonga kambe kadi tigiri hibe humpiti wonde sare den hinde tuni be de way wondude e nyoge do 2 semaines 3 semaines dandi ando o wawata wiide yontere kala o yaltina ministre be makko be arabe nokka nyoge men fala ka ministre joka lawo do fiw ko lambe ame meden teddini be ata jangure be ba diplome ji be ya leede be jangoya be arabe wona e nokko nyoge kalaabi
Mamadou Yaya Bari ino holli kanyum dun ko hunde hanunde
mimmi do taydo ka hunde labande jama on tigino way labino konakri do dun hada hewta jettugol societe yo bambudi dongal do andi ka mbudi buy donc tan secteur ari ka jama on tigi altayno labina sarnde si be do kadi watti dun non tawi fi kipugol nokko gol nyoge on surtout ka ndungu do haray be tawi kambe tigi do yo be yobbu goddo yo be wadu golde den kambe tigi
Aminata Bari ino holli kanyum o holaki ko sobe be lambe jokki
gila lagine inna lagine nokko be nyoge no wodi si tawi be jetti mbudi be jonni ben don yo be accu ben don nyokka si tawi few ben don wawata nokkude yo be dabbu wobbe go foppono andi ko sama kala be jokkini be den andi ministre golle mabbe den andi fitto be nyoge kadi golle mabbe den
Mamadou Jonga Siba Konakri RFI